Jo nafanya mziki kazi ra kazi kupata show paka mapapa riazi bore rivo kwa before pengine ntapata shazi marafiki wereo hama modo wa mavazi nafikia chane kabako na bo nikikose raya mziki mpate shows mapene ya tonge kwa rams niweke pose na step nikatembea nimbabe kwa kila njozi wapuzi watampundea mishi na karabati zichambi sitaki choro mipango kihise bati mukeshi nifiki moro diri zinipe bati ni vimbe sina kasoro na temani nipatiwe saa mde huu wa kufanya kurabo ya mchana na wa huu nandumana mbwa kichaka babu na pambana ama 16 bass bila boo ne rap na di rap zina rap mo ne rap mo ne rap mo yeah ne rap na di rap zina rap mo ne rap mo ne rap mo ne rap 2 ne rap 2 ne rap 2 ne rap 2 yeah ne rap 2 ne rap 2 ne rap 2 I know my friends, verses in the horny face. Did that twice, take a blessed play face without least a snitch. You need hip hop, boom, kubap. Na tema bars on four up. Kama uwezi jiweke fap. My work and sister wa blast, nika vire Jesus. Nisinge wa shike na baki kuziuza uza. Sura, maisha kitani ya metusorora. Majari wa harisia wa maisha tuwete vyura, yeah. Nasema tena pia na nena kwa wema ni hite Mark Tin. Kijana fighter ya maisha tutoka never on screen. Hini black pin, pina zoom chest ika Josina. We same but differ, aniko tunafanana slam dunk ya kinywa. Spiti hii tambue tozi acha ujinga maisha safari zaidi ya laga. Nowadays ATV Kongwa na jita ma teenage. Don't be sustainable, critical, hip-hop, credible. My vest stick till I die like pack umedi long.
Ni msiba wa mawak, pasta na tia mashada. Na vobiri kwenye mike, wanakoka kina panda. Maisha dana dana, weka mbwembo pigwe laugh. Na ukitaka chana sana, njoo kwangu pigwe tough. Fake MCs na wabana, wanahema kwa drip. Walikuja kasi sana, siwaoni kwa map. Wachuo kaza sana, gopo sijepata sap. Mana maisha ya mtaa, siku zota ya nadab. Na kimbiza left light, kipenda nite puma. Paka rapa nipe saiti, mana tunda yuko nyuma.
Ne rap na di rap, zina rap mo. Ne rap mo, ne rap mo. Yeah. Ne rap na di rap, zina rap mo. Ne rap mo, ne rap mo. Ne rap 2, ne rap 2, ne rap 2.
Yeah.
Yeah. Ne rap 2, ne rap 2, ne rap 2.
Ah. The truth you don't know what is happen tomorrow. Napigania maisha nipuke kupigwa doro. Nadili na mikakati maisha yaweze seto kufanikisha ya leo. Wala sio ya kesho. Trust had to come by, that's why my psycho sosmo. Lakini najitahidi na fight nipate mshiko. I wanna to succeed for everything I do. Changamoto nazo kibao nikicheki na majukumu. Cause time is money and the money is time. And I just got enough time to get this money. Paragon.
Yeah, natokea bongo. Hii kanti yenye longo longo kimani fongo. Pia inago shemeji nchi imejea michongo. Na siasa wakanda mizaji wajanja na make bingo. Wengine shida mitaji stoi dongo. Sekta zimechezeshwa alaji. Sina muda na mapenzi na mtafuta Mungu tu. Wezi mwanafunzi jifunze kuwa mgumu. Acha ujinga na ukuuzi. Kugawa kama dozi sijajutia kulaumu. Kulia na machozi cause life is static. Hilo alina ubishi. Believe my fact, I'm not acting. Naitwaga iso sati. Every day I'm righty. Natisha kama psycho. Mistari na enyonga kama pedo ya baiko. Baiko
Fox boy. Kungara ngara ni msara. Gichange wende da. Shega gwara wara. Nyumbani wezi kufanja. Japo maneno hira havish kwenye mita he. Songara mtoni wara. Mtoni mtongani. Hini ngara town. Fox on the beat, so stay tuned nigga. Bado sijafika, bado sijapata kile nachotaka. Kizingua na zingua naandika rhyme double kicker. Rhyme na kushika rhyme bada jumbe dhamira zinasikika.
Ne rap na di rap zina rap mo. Ne rap mo, ne rap mo. Yeah. Ne rap na di rap zina rap mo. Ne rap mo, ne rap mo. Ne rap 2, ne rap 2, ne rap 2, ne rap 2. Yeah. Ne rap 2, ne rap 2, ne rap 2.